Baweka meli lika Yesu siphilisiwe. Baweka meli lika Yesu singetiwe. Baweka meli lika Yesu sivulele iminyango evalekile. Baweka meli lika Yesu ifama siyabona. Baweka meli lika Yesu izikhwala zahanjiswa. Baweka meli lika Yesu siphakamisa usuku lwakho. Egameni, egameni, Jesus, egameni, egameni lika Yesu, egameni, Jesus, namhla siyancedakala, yaxelela mfowethu egameni, egameni lika Yesu, ah, egameni, Jesus, aphilisa namhla. Neminyaka mininzi 38 years
ekhameni.
Hey Jesus, elele afika uYesu abuza umbuzo, uyafuna na ukuphila? Athi yena ndinamntu endoda, uyafuna na ukuphila? Ndiyamthanda uverse 5 athi vuka uthabathe ukhukho lwakho uhambe. Ndibona wena ekhaya uhleli iminyaka emininzi ubulaleka, khona impiliso, khona impiliso ekhameni. Ekhameni,
philisiwe namhlanje,
Jesus,
philisiwe namhlanje,
Jesus,
ah, hamba ngelikhaya,
yangena,
ekhameni, philisiwe namhlanje,
Jesus,
philisiwe namhlanje, akubakalela sethu wena ekhameni,
uJesu.
Finances.
There is no weapon that shall prosper against you. In the name of Jesus, I speak life ever in life. Receive in abundance. I speak fitness. I speak finances. I speak prosperity. Jesus.
I'm gonna
see where.